Wasila Abdul Fatahi Lawal o hewa darde sanne o mo labbandu sedam o fuddena wattaay kondo ilu du makko no famdi ba hande de du makko fu sappo e joyni o wodi o tawra madu totol balol e nyinde arandere kanyum woni sembe tay kondo makko endan wodi du o hebi tammaje darje tay kondo kewde
ay be kanni meday
woobi waddugo barjal jandi bodeedi jeego laabi didi do wadda kanni laabi joy do wadda barjari tammal jardi ziddu
tammaje darja ko tay kondo sappo tati won ko hebi kanko wasila o endan dundu kondan alle ekito makko biter maître Abdul Fatahi Lawali kandu woni babi ko wanni mo ekitol lobbo sanne
ko ay bumbo izino
min hawra bi dunno imo wodi mawni o biyeteedo Faiza illa be sukabe non be goni ekitagol taekwondo altine warde mawde far janki nange ga yamde jeegon warde yamde jeddi mintaji chapande tati itane fu buro ndirol college Niger e fijo 18 décembre don fu de be jeeyina be gartidin barjareji mo non mabbe fu
kul mono kande meeday
o suka debbo ni wana no mila heba darja taekwondo en der duniyaru gam batte darjunde leydi Niger
ay bayim taekwondo
mido yidi mi heba barke taekwondo mi lato gollo mawdo sarobe an no du anokam mi yaha etazini he alemany leede de fu no der erne am denne deni neddo yottake ton mi nanan nawdum hore am mi ekkito woda demi he goddo mi fotti mi jalo jomu gam mi heba mi wurtina inde leydi Niger
Niger ma 4
fadama jiyotta don du kanko wasila o endani om dum hinni jande makko se fotter taekwondo wadam e leydi didu o yahan o fotto e mum